Akati abadde akiikidde ministry wansi w'omuteeseza omukulu wa ministry y'obulamu Dr. Daniel Kyabayinze alagidde abakuyiddwayo erya Mukono General Hospital baggulewo fayiro ku poliisi Mukono banoonyereze ku basawo abeekobaana ne baleeta abalwadde okuva ebweru w'eddwaliro n'abalongoosereza mu theatre ya gavumenti ku nsimbi empikirivu ekigenze ewala.
What we are asking is it in order for a private doctor who is not a member of government to operate patients in Mukono General Hospital Theatre while they are paid huge amounts of money by patients? Dr. Chiwulite omusawo takola mu ddwaliro eryo tali ku musaala ate najja n'alongooseza mu hospital kati gulawo General Fire poliisi etuyambe we ansi. Ekyo kiragiro tubeebaza kubanga mwamaze okulonda kati ebyobufuzi twabuvuddemu. Omanyi akaseera k'ebyobufuzi kaleeta abantu okukyamuukirira ne boogera ne batalinaako wiino. N'omubuuza omusawo eyakusabye ssente erinnya lye y'ani? Bwe tugenda naawe mu ddwaliro osobola omunsongeramu nti egundi olumu kisoboka olumu aba gamba nange bangambye doza dokita weekawempa abannyonnyodde n'ono dokita yalifaalinga omulwadde asobodde okuttanya naye nga mwatambuzadde obutambi omukyala tebaamulongoosa n'omwana nga amusiridde mu oba towasoma bya busawo kano kukanda bulebulabuzi oba towasoma bya busawo ebyobusawo byogereko katono.